nsobi byonna ebyange mbisinze manyeyo gyoyitira ebigambo bingieyo olugambo lwempulira bw'oyota kuzimbya nnene ekuba yatema ddene bwomwo mwaliyitira nga nange gyempitira mpulira bingieyo olw'amatunda enzizikapamba nga sikyawulira olw'okkuba omwana kati ensi ne bweyewonzika kuggwe kwenenyweza namutikone bwofudde mba nasuula mayumba namutikone bwafudde mba najjuza gayanja talisuula kire ntotya wendi munange wendi kumira kunze wendi abalala byebasuubiza kuba kutotoobazaminwa emitima negisigala nga gikaladde sisuubize buwomi bwa kabisinga temugondesemu ebisejja kurebiwalavu bwenese omukwano gw'ebirungo sibyaliwombo lulo bino byenetetegula sikuyuwansano ku mazi anti lavu yaluno tusona nsone eringa omukeeka kati nze njagala nkusuubiza abalala bye batasuubiza abalala nze wendi mukwano wendi ntotya wendi munange wendi gumira kunze wendi tube tula wano ebigambo kabikawe bitya omususa tovaawo wano nange wendi kugwe kwendi gumira kunze wendi dala wendi mukwano wendi totya wendi munange wendi gumira kunze wendi Wendy.